This one's a banger.
Yeah, shit. Away.
Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani
anajikosha.
Shoga jana nilinoga na nywele yako umetisha
anajikosha.
Nimesharudi na oga, iyo nitairudisha
anajikosha.
Kwanza hata usitume tena, tayari nshazira
anajikosha.
Asa baby ntakula nini, ziri kwa gani asira
anajikosha.
Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji hata feni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lelele. Lelele lelele lelele.
Lelele. Lelele lelele lelele.
Timbe tena lelele.
Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yebo, eti baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mohamedi. Ila mbona simu yake sasa hataki nijue paswedi.
Anajikosha.
Kamtonyonsha tuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma maelezo kibao.
Anajikosha.
Miso zagiza kucheza cheza na mshipangili.
Anajikosha.
Mara gafla kaya mameza na kimbia pili.
Anajikosha.
Iyo ndinga irika matwa nkawa paleseni.
Anajikosha.
Kumbia renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa.
Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yabo, yabo.